Sierra 7.
It's the kids, baby.
Watoto natiwa savage mlungula, maneno maneno tupu umbulula. Akaunti kama chemba za cheua, watoto narudi kati da kukula. Ronaldo, 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 Ronaldo.
Check this kobo. Hey, kubadilisha mtani kufunga magoli, mipango, vitendo, malengo. Na ukija kufa mtau siache pengo. Wache legacy, sio legacy. Subaru, nigga you see. Waru waru, juu ya kaburi wa kweke maru maru. Ni kupoteza cent, haito make sense. Get rich or die trying 50 cent. Yeah, bara na pwani na wavua madek fish. Omenda we na weka stadium status. Lala kifuani tukutane my heart beat. Johnny Magoli, Cristiano my hat tricks. Yeah, Cristiano my hat trick.
Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo,
Cristiano my hat trick.
Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo,
Cristiano my hat trick.
Simongele mudi, utaniaribu mudi. Joni kurudishe kwenye mood. Simika mzizi, naweza. Situmiki zizi, napenya. Tidika lingwidi, napenda. Nyunyuzia liquidi, mapema. Wanja umeloa manungu, mina teleza.
Shamba la miwa, lamba sukari.
Mashalavu leta cross
sukari.
Oh. Atongei sisi sana ni pochi.
Oh.
Kanipa himo, kabla tujafika moshi.
Oh.
Usipotona fata unapotoka moshi.
Cristiano my hat trick.
Watoto natiwa savage mlungula, maneno maneno tupu umbulula. Akaunti kama chemba za cheua, watoto narudi kati da kukula. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo,
Ronaldo,
Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo.
Yeah, Ronaldo. Napiga chenga nyingi na bado. Kusuizwa mahatrike ni kwa masado. Chezi ya club nyingi na bado. Napiga na acha malaya na wakacha. Mashuti ya mbali ndo zangu na sena pancha. Ukileta juju na fake matiki taka. Hey, Mr. Loverman, familia ni kubwa. Acha ni waudumia tu kampuni ni kubwa. I got a magic stick, tactics, TikToks. Skills and shits, wazi shindi TikToks. Zombie everyday ni new sneakers. Mgundo na nifanya kila kitu na lipa.
Ronaldo, 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 Ronaldo.
Yeah, yeah. Kilo pesa, kilo gun, kilo meta. Kila hater, una kazi rudi veta. Kila roundi, ina pound tukileta. Kila cheki, I bounce ni hela. Tushazi piga shida na mikono haina sugu. Usiogope kunchukia maana mina wesio ndugu. Maisha soma penzi, usialete gubu. Mnavunja nazi, bado tuvunji vibubu.
Cristiano my hat trick.
Watoto natiwa savage mlungula, maneno maneno tupu umbulula. Akaunti kama chemba za cheua, watoto narudi kati da kukula.
Ronaldo, 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 Cristiano my hat trick.
Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo,
Cristiano my hat trick.